Iyi mwumva ni radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika yumvikana kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 mu Burundi. Mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104 n'ibice 3, naho ku rubuga rwa internet mutwumvira kuri www.radioyacu.voa.com. Mwiriwe neza nshuti mwese, muduteze amatwi, ni Edirwe mubasuhuza kandi mbahikaze mu kiganiro Murisanga
ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi, kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Frank Habineza uyobora ishyaka riharanira demokarasi no kurengera ibidukikije Green Party mu Rwanda mu cyumweru gishize, yabaye umunyapolitike wa mbere mu bari mu Rwanda watangaje ko aziyamamariza umwanya w'umukuru w'igihugu. Icyo cyemezo cyafatiwe muri Kongere y'ishyaka yateranye ku wa gatandatu w'icyumweru gishize. Nubwo bitaratangazwa ku mugaragaro mubo Habineza ashobora kuzaba hanganye nabo, ntihazaburamo Perezida Paul Kagame ukuriye ishyaka FPR Inkotanyi riri ku butegetsi. Mu ijambo bwana Kagame yatangarije abanyagihugu mu gutangira umwaka mushya w'2016 abinyujije kuri radio y'igihugu, yeru yavuga ko aziyamamariza umwanya wa Perezida matora y'2017. Yashimangiye ko ubumwe bw'abanyarwanda bukomeye butajegajega kandi ko umurimo wo kubaka igihugu wihuta. Perezida Kagame yavuze ko ariyo mpamvu abanyarwanda basabye ko itegeko nshinga rivugururwa, bakaba bararyemeje muri referendum. Perezida Kagame yabwiye abanyarwanda ko kubera uburemere bubumbatiye ubusabe bwabo kugukomeza kuyobora, nta kuntu atabyemera. Amatora y'umukuru w'igihugu mu Rwanda ateganyijwe tariki ya 4 y'ukwezi kwa 8 ku batuye mu gihugu na tariki 6 ku batuye mu mahanga. Ese hari igishya bwana Frank Habineza yabazanye kirenze abandi bamubanjirije bagerageje kwimamariza umwanya w'umukuru w'igihugu ntibibahire? Nibyo tugarukaho mu kiganiro muri isanga cy'uyu munsi. Bwana Frank Habineza, ikaze cyane mu kiganiro muri isanga kuri radio Ijwi rya Amerika.
Yego, murakoze cyane kandi turabasuhuje, ndetse n'inshuti zose za Ijwi rya Amerika bose turabasuhuje.
Mbere na mbere, mufata icyemezo cyo kwitangaho umukandida kuzaba umukandida mu matora y'umukuru w'igihugu. Niki cyatumye mufata icyo cyemezo? Mugihera kuki?
Murakoze. Icyo nabaza gukosora icyemezo cyafashwe na biro politike y'ishaka. Ntabwo ari kongere yo izongera kwemeza burundu mu mwaka utandu mvare mu kwezi kwa kabiri cyangwa kwa gatatu. Biro politike ngo yantanzeho umukandida kubera ko twasanze tumaze igihe ndetse kigera ku mwaka tubiganiraho, tureba n'ibishaka bizajya mu matora cyangwa se cyazajyamo, ndetse hari n'ibintu twasabye twandikiye inteko ishinga amategeko dusaba ko habaho ivugurura ry'amategeko y'amashaka ndetse n'amategeko ajyanye n'amatora. Turabisabye inteko ishinga amategeko iza kuduhakanira ko bitashoboka ko amavugurura twashaka ko yaba, ndetse nyuma yaho tuza kwandikira guverinoma tukije kuri premier ministry. Biza gufata nk'amezi hafi 3-4 nyuma yaho baza kudusubiza nabo baduhakanira yuko ibyo twifuzaga bidashoboka ko byahinduka. Ubwo tukomeza kubyigaho twibaza se ko nk'ubu twifuzaga yuko ishyaka ryacu ryagira abantu muri komisiyo y'amatora bashoboye kuba bakurikirana gahunda z'amatora zose, ndetse twasabaga ko n'amategeko ajyanye n'ibijyanye n'amafaranga yo gukora kampanye ko nayo yaboneka mbere kubusanzwe mu Rwanda amafaranga atangwa nyuma uko amashaka amaze gutsinda cyangwa se wonye 5% nibwo abakorera icyo bitaramo rusuma cyangwa se kwasubiza iyo bakoresheje twari twasubiye yuko ayo mafaranga yaboneka mbere agafasha amashaka mu kwiyamamaza ariko iyo byose ndetse n'ibindi ntabwo byakunze ubwo tubiganiraho tusanga nk'ishaka kuvuga ko tutazajya mu matora ari ishaka ariyo ryahumba cyane kurusha kuyajyamo ravuga tubune babyanze tureka twihigemo tuyishakemo ubushobozi twibwe twajya muri aya matora kuko ntabwo twatinya ngo kuya kamategeko yanze guhinduka ngo tuzatinye kujya mu matora ahubwo katujemo duhangane n'ibibazo dushakire ibisubizo tugaragaza ibibazo uko bimeze tubishakire ibisubizo ndetse n'abanyarwanda bose babyumve nabo badufashe mu gushaka ibisubizo kuva ku iyo nzira ariyo nzira yafasha kujya mu gihugu kigire demokarasi irenze iyo dufite kandi kibe cyatera imbere kurushaho ubwo twaje gusanga nk'ishaka rya politike ubundi ingingo yacu ingingo nyamukuru y'ishaka rya politike ni ukubona ubutegetsi ariko twe tukavuga tugomba kubona tugiye mu nzira ya demokarasi tuyemeje ko tutazajya inzira y'ishyamba nk'uko abandi bafashe iyo nzira twe tuvuga ko tuzajya mu nzira ya demokarasi ariyo guca mu matora yego turabizi ko biba bitoroshe ariko iyo nzira irashoboka kuko tuzi ko hari n'abandi muri Afurika bakiri mu nzira y'amatora kandi ubutegetsi bakabugeraho ubwo twavuga ati niyo nzira dufite tuyemeje tugomba gutangira tukayajyamo tugahangana kandi dufite amahirwe menshi kuko turishaka yemewe n'amategeko
ayo mahirwe muyahera he bwana Habineza
nibyo nari nsobanuye ko ishaka ryacu ni ishaka ryemewe n'amategeko mbere mu 2010 twari tutemewe n'amategeko byaratunaniye ko tujya mu matora ndetse n'abagenzi bacu twari dufatanyije icyo gihe ariko ishaka ryacu ryemewe n'amategeko mu 2013 kubaza imyaka itatu twemewe n'amategeko weyo ni amahirwe ya mbere amahirwe ya kabiri ni ukuvuga turi ishaka rya opozisiyo ryonyine ryemewe n'amategeko mu Rwanda andi mashaka murabizi yuko yose yashyigikiye yuko umukandida wa FPR ariwe uzakomeza kuyobora ni ukuvuga ngo ayo mashaka yose ari ku ruhande rw'ubutegetsi twebwe ntabwo twabishyigikiye ndetse twagiye no mu nteko ishinga amategeko tuvuga ko batahinduye itegeko biranga tujya no mu rukiko rw'ikirenga turarega leta sinaroma uko byagiye mwarakubonye ariko ibitekerezo bicu twabigaragaje ndetse no muri referendum twabwiye abantu batore oya ntabwo byadukundiye ariko abatwumvaga barahari kandi n'abatoye oya nabo barahari hari ndetse n'abandi batatoye nabo badushyigikiye hari n'abandi batoye kandi babashyizeho ku gahato twabyumvise abo bose barahari turumva yuko amatora abaye mu mucyo nta cyatubuza gutsinda
Bwana Habineza nkuko nari nabivuze ntago ugiye kuba uwa mbere wifuza kugerageza guhatanira umwanya w'umukuru w'igihugu hari abandi bakubanjirije ndetse hari n'ababyifuje bisanga bari mu magereza abandi bakabuzwa kwinjira mu gihugu mwebwe niki gishya niki kidasanzwe mufite cyatuma muvuga ngo aya matora muzayajyamo mwemye
ubu twebwe twavuze ko icya mbere nasobanuye nuko twemewe n'amategeko ishyaka ryacu ryemewe n'amategeko kandi kugeza kuri uyu munota nta tegeko na rimwe twari twishe icyo nicyo cya mbere nicyo kidasanzwe kitandukanye n'abandi ni ukuvuga ngo mu gihe tutari ikitegeko na rimwe tugendera ku mategeko kandi ishyaka ryacu ryemewe n'amategeko nta cyagombye kutubuza kujya mu matora keretse ari ukuduhohotera niba hagira umuntu uduhohotera ibyo nabyo bizagira inzira bizasobanuka ariko twebwe twiyemeje kugendera ku mategeko kandi no kuyubahiriza kandi natwe twemewe n'amategeko icya kabiri ni uko dufite abanyarwanda batushyigikiye ntabwo turi twenyine dufite imbaga y'abanyarwanda barenze miliyoni baturi inyuma ni ukuvuga ngo icyo gihe ntabwo apfukirana ibitekerezo byacu ngo turi twenyine ntabwo turi twenyine dufite imbaga y'abanyarwanda ndetse mu gihugu no hanze bose baturi inyuma ni ukuvuga ngo ibyo byose ni ibintu birasanzwe kandi cya kabiri tumaze imyaka ubu ikabakaba irindwi imyaka irindwi tuhashaka rihari ishaka twayitangiye 2009 twaciye mu ngorane zitandukanye abantu bacu barakubitwa abandi barafungwa abandi barahunga ndetse hari n'abapfuye ibi byose murabizi ibi byose twabikiyemo ndetse twagize na experience icyo twavuga twagize inararibonye irenze muri iyo myaka irindwi yose kugeza igihe twaje kwemererwa n'igihe turiho ubu ni ukuvuga ngo turazi amategeko tuzi ibyo asaba kandi twizeye yuko n'abandi bazubahiriza amategeko
Urakoze cyane bwana Frank Habineza, iki ni ikiganiro ahanini duha ijambo abakunzi ba radio Ijwi rya Amerika kugira ngo batange ibitekerezo n'ibibazo ku muntu tuba twatumiye. Reka dufungure telefoni zacu duhere kuri Ezekiel. Mwiriwe neza.
Mwiriwe neza.
Uri hehe?
Ndi mu Rwanda.
Ikibazo cyawe magambo make. Urakoze cyane Ezekiel. Bwana Habineza, mu masegonda make cyane subiza icyo kibazo cya Ezekiel.
Igishaka tuzanye nuko twebwe ishaka ryacu nk'uko riri mu izina akoresha kandi na demokarasi ndetse no kwengera ibitishije. Icyambere tugiye gushyira imbaraga muri demokarasi kuko tubona ko demokarasi dufite idahagije mu Rwanda. Aho niho tugiye gushyira imbaraga kugira ngo abantu bagire kwishyira ukizana, abantu bagire gutanga ibitekerezo byabo batikanga ngo kanaka arabafunga cyangwa kanaka urumva abantu bagire kwishyira mu gutanga ibitekerezo, ari abatangazamakuru bigire ubushobozi bwo gutanga ibitekerezo ndetse tuzanabifasha. N'abandi bashaka gukora imitwe ya politiki babita uburenganzira bwo kwishyira mu mashyirahamwe cyangwa mu miryango itandukanye, nabyo bibe twabishyigikira. Ndetse tuzarenzaho tujye no mu bijyanye no kurwanya inzara kuko hano hamaze iminsi hari ibibazo by'amapfa mu Rwanda, mu ntara y'Iburasirazuba za Kayonza, za Rwinkwavu n'ahandi hose, ndetse no mu majyaruguru birahari. Ibyo bintu by'amapfa byo kubura ibiryo tuzahangana nabyo, dushake politiki zizana icyo bita full security, uburyo abantu babona ibiryo bwihagije. Ndetse ibintu by'ubutaka, ubu dufite ibibazo by'ubutaka bihari ku buryo ari ahantu leta yazanye politiki y'uko abantu batagomba guhinga ibyo ibihingwa bifuza, ubu byateje ikibazo icyo bita land conservation, byateje ikibazo ku buryo abantu batafite ibiryo bihagije kubera ko babuje kubihinga bakahinga ibiryo runaka cyangwa se ibihingwa runaka akenshi bitabafitiye akamaro gahagije.
Habineza, waruvuze ngo muzateza imbere demokarasi. Ese iyo demokarasi mushaka guteza imbere muravuga ko mu Rwanda idahari?
Tuvuze yuko ihari idahagije. Ni ukuvuga ngo demokarasi hari icyo bita le base za demokarasi zirahari, kuko tufite inzego z'amategeko, tufite amategeko arahari, hari n'inzego zishinzwe kuyubahiriza zirahari, tufite n'igisirikare, tufite n'abapolisi. Ibyo byose birahari bifasha kugira ngo abaturage bagire demokarasi, kuko hagomba kubaho n'umutekano, birahari.
Bwana Habineza,
ibidahari ni bya bindi byo gutanga ibitekerezo, buri muntu wese ukumva utanga ibitekerezo byawe ari umunyamakuru, nabo bafite ibitekerezo batajya batanga cyangwa se n'ubushobozi bwo gukora byaranze. Ni ukuvuga ngo ibyo byose tuzabishamo imbaraga, turwanye n'iyo nzara cyangwa se ayo mapfa, turwanye n'ubukene.
Ariko ibyo bitekerezo nawe ubu ngubu urimo urabitanga, hari ingaruka bizakugiraho?
Ni ukuvuga ngo turabyemerewe n'amategeko kubitanga kandi tuzakomeza kubitanga, ariko tutange n'uburyo ibyo bintu byaba byiza kurushaho mu Rwanda.
Urakoze. Reka dufate abandi bakunzi ba Radio Ijwi rya Amerika. Robert, wiriwe neza. Norbel Muranyuva,
ndabumva.
Ikibazo cyawe uri hehe?
Ndi mu Rwanda.
Ikibazo?
Ndi mu Rwanda Kanombe.
Ikibazo cyawe?
Ikibazo cyanjye ndibaza nkurikije uyu mugabo ushaka kwiyamamariza kuyobora igihugu, nakwibaza nkurikije ubuzima bwe, ubuhamya bwe. Mu by'ukuri nkanjye ndi Umunyarwanda kandi ndi umuntu ushobora kubonana n'abantu benshi batandukanye mu buzima busanzwe. Ndi umuvugabutumwa, rero umuvugabutumwa uhura n'abantu benshi batandukanye mu bice bitandukanye. Ushobora kuba wumva ibitekerezo by'abantu, imyumvire y'abantu, byara byose ntabwo icyo mvuga ari ikintu gishingiye ku myumvire yanjye gusa ndashaka kukubwira nk'ikintu numva gishobora kuba cyaba kiri mu mitwe cyangwa mu mitekerereze y'abantu muri rusange
mu magambo make cyane
ariko ntibagiwe n'ibyanjye mu magambo make ndashaka kuvuga ngo mu by'ukuri ubundi buriya kuyobora igihugu ugomba kuba uri umuntu ufite ubuhamya kandi ufite ikintu cy'icyitegerereza abaturage bakubonaho nk'ikintu bashobora kuba baguca naguha nk'urugero tuvuge nk'ubu ngubu nk'umukuru wacu w'igihugu Paul Kagame kuba ashobora guhaguruka akava mu rugwiro akajya gukemura ibibazo bya Nyaruguru mu ntara mu turere mu mirenge bafite meya bafite egizekitifu bafite n'abandi agashobora kujya gukemura biriya bibazo ni bigaragara neza ko ari we muntu abaturage biyumvamo cyane kubera ko bafite inararibonye bamubonamo afite ubuhamya afite iki ni icyitegererezo cy'ibyakora
Norbert ikibazo cyawe Norbert
neza kuyobora igihugu ntabwo ari amagambo gusa kuvuga gusa ngo mfite ibitekerezo ibintu mbona nta kintu tumubonaho nta kintu abanyarwanda bamubonaho nta kintu afite kigaragara cy'icyitegererezo yatanga nk'umuntu w'umukuru w'igihugu
urakoze cyane Norbert turagushimiye cyane dufite abantu benshi kuri telefoni bwana Habineza mu magambo make ngo nta kitegererezo abantu bakubonamo cyatuma bakugira icyizere cyo kuyobora igihugu
ibyo nyine bavuga na Perezida Kagame mbere yuko ayobora igihugu nawe abantu ntago bari bamuzi ntibari bazi ko afite ubushobozi ndetse ni nako bigenda n'ahandi ni ukuvuga ngo abantu bose umuntu uragira ubushobozi ariko yabugaragaje ko yabonye uwo mwanya wo kubugaragaza natwe tubonye uwo mwanya wo kubugaragaza twabugaragaza kandi cyawufite ndetse tufite experience irenze kuko nk'ubu nkanjye natorewe mu 2010 kuyobora amashyaka yose yo muri Afurika ashinzwe kurengera ibidukikije ndetse na za demokarasi ni ukuvuga ngo amashyaka arenze ibihugu 30 ni njye ubiyoboye kuva mu 2010 kuko amaze imyaka igeze kuri 6 mbiyobora ni ukuvuga ngo ibihugu byose muri Afurika hose ubu dufite icyicaro muri Burkina Faso hose babonye ko bafite ubushobozi ibyo ni ibihamya birahari ni uko bamwe batabizi ariko birahari hari n'ibindi byinshi twakoze bivuga yuko ubushobozi burahari ariko nanjye tugize ayo mahirwe nta cyabuza yuko abanyarwanda tabakemuriye ibibazo impamvu babona Perezida Kagame ni uko ari we bamaze imyaka 20 babona ariko nawe mu gihe hari n'abandi imbere yiwe nabo abantu bavugaga ko ari bo bonyine babishoboye ibyo ntabwo ariko bimera ni ukuvuga ngo igihugu kiyoborwa n'ibitekerezo kandi iyo hari inzego nk'ubu turashimye ko hari inzego zihari izo nzego zirafasha kuyobora igihugu iyo hari inzego z'umutekano hari inzego za leta nka ziriya zishinzwe imari kugenzura imari za revenue authority iyo byose ni ibigo bya leta byose birafasha mu kuyobora igihugu kuko ubu igihugu kirahari ibitekerezo birahari
ntacyatubuza kuyobora neza urakoze bwana Habineza uyobora ishyaka riharanira demokarasi no kurengera ibidukikije Green Party mu Rwanda kuri telefoni dufite na Kibasumba Blaise mwiriwe neza ikibazo cyawe arakumva
njye ikibazo mfite namubaza ko avuze ko mu Rwanda hari demokarasi numva n'ubundi arimo arashima ubundi sinakurikiye n'icyo Habineza ntabwo yaba ari n'umukomisiyoneri tabona mu Rwanda n'ubundi urabona umwanya ntabwo ari umwanya wo kuza guhangana na Kagame mu mwanya Habineza rwose ndetse namubwira nuko yagenda kwicara agategereza akazaza nyuma y'imyaka nka 20 n'ingahe cyangwa akazahangana n'undi muntu utari Kagame nawe kuri Kagame nubwo bavuze ngo ndumva we n'amatora yarangiye no kuyabara ngo afite abantu miliyoni muri miliyoni kigo niyo yayibona izindi zisigaye zose zigatora Kagame urumva Habineza yabona iki ikintu kinamubaza muri ayo mashyaka ngo ayobora ngo 30 muri Afurika avuze ko ashobora kuba ayobora ibyaba ryarafashe ubutegetsi n'iriyo muri ayo mashyaka 30 yumva ko ayobora ngo yaba ahagarariye naho ubundi ku bintu byerekeranye no kuvuga ngo icyitegererezo cy'umuntu wangana kandi ishyaka rifite imyaka rimaze hafi imyaka 40 ishyaka rye ari kuvuga ngo rimaze imyaka 3 ubwo se azakora n'ubukungu bwonyine yo yabuvanaye bwo kujya guhangana na perezida ngiye no muri mitingi ko adashobora no kuzabona n'abantu bagera no ku 10 kandi uzajya ubona n'imodoka iriho idarapo nawe ubwo wenyine ari we wenyine wisanga ntabwo uyu mwanya ari umwanya wo guhangana na Kagame wo kuganana na Kagame azazumva umwanya rwose yayinira ni nk'umukomisiyoneri we navuge ko ni nk'amafaranga yaba ashaka kugira ngo kampanyi itambuke leta ni nyiro izamiyera amafaranga uretse ko nayo mazi 5 ntashobora kuyabona ntabwo ibyo ngibyo yabishobora rwose
urakoze Kibasumba Blaise bwana Habineza subiza Kibasumba
ikibazo cye ntabwo gisobanukiwe neza gusa ibyo avuze nta shingiro bifite nk'uko mbasobanuriye nuko buri muntu wese uyobora igihugu aba afite ahantu avuye ndetse agaragara ruko yamaze kukiyobora iyo bafashe minisitiri bakamwakuyobora ministeri ntabwo abazwi irakiyoboye abantu barebona ko abishoboye ni ukuvuga ngo ubushobozi turabufite ibyo kuvuga ngo ntabwo bishoboka kuhangana Perezida Kagame, ibyo ntabwo ari byo. Kubera ko amategeko yemera yuko amatora yo mu Rwanda ari amatora yo guhangana, amatora y'amashaka bita multipartisme, ntabwo ari ishaka rimwe rigomba kujya mu matora. Ibyo ibyo avuga ntabwo ari byo. Ni ukuvuga ngo twebwe ntabwo ari miliyoni gusa tuvuga, miliyoni nibo dushobora kubara, ariko hari n'abandi Banyarwanda benshi tutarageraho. Tuzitugiye igihe cyo kwiyamamaza, tuzabageraho bose Abanyarwanda kandi bazatwumva. Tumva ko icyizere kirahari rwose, ntacyatuza.
Bwana Habineza, ariko nawe ubwawe wemera ko ubutegetsi buri mu gihugu hari icyo bwagezeho, ndetse uherutse no kubitangaza mu nama y'umushyikirano ushimira Perezida Kagame uruhare yagize mu guteza imbere igihugu. Reka twumve uko wabivuze.
Anitwa Dr. Frank Habineza, mbanje kubashimira ko mwadutumiye muri iyi nama, ni bwo bwa mbere nyinjemo. Nanjye nagira ngo mbanze mbashimire nyakubahwa Perezida wa Repubulika, mbere y'uko ngira icyo mvuga ku kiganiro kirangiye. Ndabashimira ko mwashoboye kuduhesha agaciro nk'Abanyarwanda. Nkumva nanjye ku giti cyanjye mfite ishema kuba Umunyarwanda, kubera ko kera nkiri umwana, nkiri mu gihugu cy'Ubugande, nagiye kuvoma, umuntu araza arankubita ati wewe yuko Umunyarwanda, mpita numva ko kuba Umunyarwanda ari icyaha. Ariko kubera ubushobozi bwanyu nyakubahwa Perezida wa Repubulika, ndetse n'urugamba mwabanye n'ingabo z'u Rwanda, dushimira cyane, twashoboye kongera kubona agaciro n'ishema kuba Abanyarwanda. Ibyo ndabibashimira cyane, nyakubahwa Perezida wa Repubulika.
Bwana Frank Habineza, ibyo umaze kuvuga, hari umukunzi wa radio Ijwi rya Amerika wavuze ngo ahubwo kuba waratangaje ko ugiye kwiyamamariza umwanya w'umukuru w'igihugu ari uguherekeza abandi, cyangwa se guha credibility y'amatora yo mu Rwanda.
Ibyo urumva mvuze kubyo navuze, ibyo navuze ni ibintu by'ukuri kandi ni ibintu nemera. Njyewe nari narabuze igihugu, naravukiye mu mahanga, naravuze igihugu, naje mu Rwanda ndi mukuru. Kuba ari abantu babigizemo uruhare, ingabo z'u Rwanda zabigizemo uruhare nawe aziyoboye, ibyo ni ibintu bifitiye ishema. Ntabwo ari ibintu natinya kuvuga ngo ni bibi, ngo ni byiza, ngo mvuge ngo ni bibi. Ntabwo ikintu cyiza twacyita kibi, ni ukuvuga ngo ibyo nta kibazo kibirimo. Ntibivuze yuko ni mpamvu twatangije ishyaka, mpamvu twavuga muri FPR, ni uko twabonaga ari ibintu FPR yatwemereye tubivuga, ni twese tuza n'abandi bose n'abavuye Burundi n'ahandi hose yatwemereye itakoze. Iyo bintu birahari, tumaze iminsi tubitangaza. Twatangiye ishyaka rihanganye na FPR cyangwa se ryo gukosora ibintu FPR byayinaniye, kuko twabonaga biri ngombwa kugira ngo tuzagire demokarasi twari twiyemeje twese nk'Abanyarwanda. Ni ukuvuga ngo ibyo birahari, nayo mpamvu ishyaka ryacu ryatangijwe ko twabonaga bitakozwe, bitakosowe, cyangwa se tutateye imbere, ibyo bishobora gusubira aho hari twavuye. So izo mpamvu zirahari, bitandukanye n'ibyo bintu twavuze. Ntabwo ari ukuvuga ngo iyo navuze ngo hari baze yahari nyine, n'ubundi ntabwo twari kujya mu matora tutafite umutekano. Ntabwo twari kujya mu matora tutafite ingabo z'u Rwanda na polisi y'u Rwanda n'abandi bashinzwe umutekano kuturinda. Ni ukuvuga ngo ibyo ni baze yahari, ariko tutagize ibitekerezo bindi birenzeho, cyangwa tutagize pluralisme ngo amashyaka yose atangire ubutegetsi. Hariho icyo bita gutanganya ubutegetsi, ariko kuvuga ngo dusimbane mu butegetsi mu mahoro, bitabayeho dushobora gutakaza ibyiza twabonye.
Urakoze cyane Bwana Habineza. Reka dufate abandi bakunzi ba Radio Ijwi rya Amerika. Kevin, mwiriwe neza? Uri hehe?
Ndi mu Rwanda, i Kigali.
Ikibazo cyawe?
Ikibazo nshaka kubaza Frank giteye gityo, hari icyerekeye imisoro n'icyerekeye ahantu yakura amafaranga yo gufasha abaturage nyine mu mishinga bavuga yadukorera. Icyerekeye imisoro, ubutaka cyane cyane badukoresha amafaranga menshi cyane, yumva abaye Perezida yagikoraho iki? Kuko abaturage benshi byo kirabahangayikishije cyane cyane nkatwe tuba mu mujyi, baduca amafaranga menshi y'umusoro ku buryo n'ubutaka uba wumva kubutunga ari icyaha, kandi n'amafaranga wabubyaza ukabona ni makeya cyane, nta n'inyungu wakuramo. Yumva yabikora hiki? Ikindi we, ikindi kibazo cyerekeye ko hari ahantu nabonye yavuze ngo buri muturage ngo yamuhinze eshanu, ibyo bintu kuko niwe wabivuze, amafaranga yakurayo kuzuba.
Urakoze cyane Kevin. Habineza,
okay, ikijyanye n'ubutaka, twebwe n'ishyaka ryacu twebwe dusanga yuko umuturage atagomba kukodeshwa ubutaka bwiwe. Ni ukuvuga ngo kera leta yagiraga ubutaka ari ubwayo, ariko itegeko yaravuguruwe, yakoze itegeko rishasha, tumva iryo tegeko ari ryo tutemeranya naryo, nuvuga ngo niba ufite ubutaka bwawe ntabwo ugomba kubukodesha kuri leta nubwawe nyine cyane cyane n'ubutaka bwawe bwagakondo urabuguze noneho turatangaza ugasanga bakubwira ngo ubukodesheje imyaka 20 bose ibyo bintu ntabwo tuyemera tuzabikosora iyo misoro yo ijyanye n'ubwo butaka bwawe niba ari ukuvuga ngo ni inzu ikodeshwa ibyara inyungu iyo nzu yo bayishaho umusoro kuko birimo kubyara inyungu ariko kuvuga ngo ubutaka bwawe wiguriye ubwo ubukodesha leta kandi ari ubwawe cyangwa ari ubw'ababyeyi bagusigiye ibyo ntabwo tubyumvikana nabo rwose na leta tuzabikosora nitubona ubushobozi dufite n'amatora tuzabikosora ikijyanye na n'ibyo navuze ntabwo ari inzu navuze yuko inka z'inzungu abantu babwazaga ngo ngira inka ko leta yatanze gira inka Kagame yatanze gira inka ndabwo ati ntabwo ari perezida Kagame yatanze gira inka aya mafaranga yavuye muri leta ni amafaranga y'imisoro yacu twese niho bafashemo muri icyo kigega cya leta ndetse minagira zigura iziha abaturage nubwo ndabwira ati nanjye ndi muri leta nanjye nazitanga ndetse mbere nabahaye 5 aho kugira ngo mbahimwe ibyo niyo nasobanuye ntabwo navuze inzu.
Urakoze cyane Habineza. Reka dufate na Nirere Fidel. Mwiriwe neza. Uri hehe?
Ndi mu Rwanda.
Ikibazo cyawe mu magambo make.
Ikibazo cyanjye kuva jenoside yarangiye mu 1994 u Rwanda rwateye imbere ku buryo bugaragarira abanyarwanda bamwe na bamwe ndetse n'abanyamahanga bamwe na bamwe.
Turakumva
ariko hari ikibazo kitarakemuka neza kigendanye n'ubushomeri ku bantu batari mu myaka yo gukora. Nagira ngo mwibarize aramutse agiriwe icyizere agatsinda amatora icyo yagikora ku kibazo cy'ubushomeri.
Urakoze cyane Nirere. Reka dufate na Terence. Mwiriwe neza Terence, muranyumva? Terence ndibaza ko tumubuze kuri telefoni. Reka dufate Ernest. Mwiriwe.
Mwiriwe.
Uri hehe Ernest?
Kampala.
Ikibazo cyawe?
Ikibazo iyo ni intambwe ya mbere yo kwishimira ni ukugaragaza yuko demokarasi iri mu Rwanda. Abantu amusaba ati hey mugabo n'umugambi aramutse agira icyizere mbega duhe nk'ibikorwa yaba yagendera kugira ngo agumye gufatanya n'abanyarwanda mu kubaka igihugu. Ikindi namusaba ishaka rizwi nk'ari nko mu gice kimwe wenda sinzi uko nabivuga sinzi no mu ntara hose hose baba bagerayo kugira ngo bamenyekanishe ishaka ryabo mu baturage. N'icyo kintu nashakaga kumubaza nimba hirya no mu ntara wenda bafite komite ari mu turere.
Urakoze cyane Ernest. Bwana Habineza, ikibazo cya Nirere kijyanye n'ubushomeri hanyuma n'ibi bya Ernest, niba mufite abayoboke hirya no hino mu ntara ndetse n'ingingo nkurunkuru muzaheraho muramutse mugiriwe icyizere.
Yego, murakoze. Ikijyanye n'ubushomeri ikibazo ndetse twakibona cyane ntabwo ari mu mujyi wa Kigali gusa ahubwo ni mu gihugu cyose ndetse no mu banashaka bacu nabo bafite ikibazo cy'ubushomeri kirahari. Twebwe n'ishyaka tuzashyiraho imishinga guteza imbere imishinga iciriritse, ni ukuvuga ngo za bizinesi iciriritse tugabanye imisoro kuko turabona ubu habayeho leta irataxa cyangwa se yasoresha abantu bizinesi ziciriritse cyangwa se abantu bikorera ku giti cyabo mu bintu byoroheje, ugasanga abantu bose barabuze amikoro cyangwa se bakorera gusa kwishyura imisoro. Tuzareba uburyo dushyiraho imisoro ariko itabangamiye abo bantu bakora za bizinesi ntoya ku buryo bashobora kwiteza imbere tutabasoresha buri kantu kose, noneho bashobore kuba buri muntu wese wakora ka bizinesi kiwe ari agatoya ari akagereranyije ako bita small na medium babe bashobora gukora neza kuko mfumvise mu minsi ishize yuko abantu yabagana ngombwa yuko bahunga n'igihugu ngo bakajya gukorera mu bihugu byo hanze za Zambia, za Malawi, za Uganda, zahe kubera imisoro yaba yabananiye mu Rwanda nta kindi bahunze imisoro. Urumva ibyo bintu tuba tugomba gushyiraho politike izagabanya iyo misoro kuri abo bantu, noneho imisoro icibwe n'ubundi abandi bafite ubushobozi bashobora kwinjiza bagaragara yuko niwo bakiri imisoro batahafunga akazi kabo, ari nabo bakomeye nabo ariko tugomba kubarebera imisoro itabananiza, kuko nabo ushobora gusanga nubwo umuntu yaba afite miliyari aho kaza kumuca miliyoni ijana ugasanga n'ubundi nawe uramuhombeje. Ibyo nabyo tugomba kuzabyigaho, ndetse politiki yacu y'umusoro tuzayibagaragaza neza cyane, ariko aho ruzingiye ni uko tugomba kugabanya imisoro cyane cyane ku bantu bikorera mu nzego zo hasi, abari small n'abari medium, ku buryo bashobora gukora batavunika kandi bakinjiza. Noneho tuzashaka n'indi mishinga itandukanye yateza imbere abanyarwanda baze mu bushomeri cyane cyane n'urubyiruko. Ku bijyanye n'ishaka aho niba dufite inzego turazifite, tumaze kubaka mu turere 18, urumva ishaka rimaze imyaka itatu yemewe n'amategeko, nubwo twatangiye 2009 ariko ubwo twatangiye kubaka inzego twabitangiye ejo bundi, ubu tumaze kujya mu turere 18, turizera yuko mu gihe cy'amatora tuzatumaze kurangiza u Rwanda rwose, ahantu hose twamaze gushyira inzego, ariko naho tutarashyira inzego dufite abaduhagarariye bariyo, ku buryo tufite icyo dukeneye n'ahantu tutafite inzego turakibona cyangwa se z'abantu turababona. Imigabo n'imigambi tuzayigaragaza neza tumaze mu gihe cyabyo, kikwiye mu gihe cyabyo ntabwo kirakwira, ariko muri makeya nk'uko navuze tuzateza imbere demokarasi, abantu bagira ukwishyira ukizana, abantu bashobora gutanga ibitekerezo byabo batikanga, buri muntu wese yumve yuko igihugu ari ikiwe, nta muntu w'umunyamahanga uri mu gihugu, turwanye ubwo bukene n'iyo nzara, tubirwanye ndetse tuteze imbere neza za bizinesi zose. Ibyo byose biri muri gahunda n'izindi zabimenyesha, ariko tutibagije n'uko hari n'ibibazo by'amazi, ndetse biri muri gahunda yacu ya Nzobe Numa, hari ibibazo by'amazi mu mujyi wa Kigali n'ahandi hose, tuzateza imbere kugira ngo abantu bagire amazi asukuye, ndetse nuko bagire n'ahantu ho gukorera isuku heza.
Urakoze bwana Habineza. Reka dufate n'ibitekerezo by'abatwandikiye ku rubuga rwa Facebook. Bimenyimana Daniel yagize ati: "U Rwanda rumaze kugira abaturage bazi gushishoza mu guhitamo umuyobozi ubabereye. None ni iyihe turufu yumva azakoresha mu guhatana na perezida uriho mu gihe ibikorwa bye ari byo byivugira?" Harundi witwa Ngabo nawe wavuze ngo ariko kuki abantu twese mudufata nk'injiji, ngo nta munyapolitike upinga u Rwanda ushobora kurubamo, uwo nawe ni agakingirizo nk'abandi bose. Ngo tuzi neza yatanze urugero rw'abantu nka Ingabire Victoire avuga ngo igihe nta bantu bagaragara nka Ingabire Victoire nta demokarasi izaba iri mu gihugu. Urabivuga iki ibyo bitekerezo by'abo bantu banditse kuri Facebook? Aravuga ko ngo nta muntu upinga u Rwanda ushobora kurubamo, ngo nawe uri agakingirizo nk'abandi bose.
Twebwe turi abantu tutavuga rumwe na Leta, ntabwo turi abantu bavuga ngo turwanya Leta, ntabwo turi abarwanya Leta, kuko abarwanya Leta baba mu mashyamba baba bafite imbunda. Twebwe ntabwo tuvuga rumwe na Leta, tufite gahunda zigaragara twagaragaje zitandukanye n'iza Leta ifite. Ibyo twabitangiye kuva tugitangira ishaka, ndetse twaciye no mu nzira nini cyane twavuga inzira y'umusaraba, ibyo birahari. Ibyo bindi avuga ibyo ni ibitekerezo byiwe biramureba. Ni ukuvuga ngo amatora ntabwo tuyajyamo tureba ibyakoze, ahubwo amatora abantu biyamamaza bavuga ibyo bazakora, ntabwo uvuga ibyo kuvuga ibyo wakoze. Ni ukuvuga ngo icyo gihe perezida uriho ntabwo yatsindwa, kandi murabizi ko abaperezida bariho bajya batsindwa, ahubwo umuntu atanga imigambi y'ibyo azakora abanyarwanda. Ni ukuvuga ngo twebwe tuzakora na bira igaragaza ibyakoze n'ibitarakozwe n'ibyo, ariko ntabwo dushobora no kuvuga ibyakozwe, tuzagaragaza ibitarakozwe, tuzagaragaza n'ibigomba gukorwa. Abo bazavuga ibyo bakoze barabivuga, ariko ibyo ntabwo umuntu agomba gutora ashingiye ku byakoze, kuko hari n'ibindi bitarakozwe, aho tubona kubereka n'icyerekezo cy'ibindi bizakorwa byiza kurushaho. Nubaho bagomba gushingira batora, buryo ntibagomba gutinda kuri iyo ngoka naka yatanze inka yatanze iki, ibyo ntabwo ari bagomba gushingiraho.
Iyi mwumva ni radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ikiganiro ni muri isanga muri studio ya Karindwi, muri kumwe nanjye Edi Rwema, aho uyu munsi umutumirwa wacu ari bwana Frank Habineza uyobora ishyaka riharanira demokarasi no kurengera ibidukikije Green Party mu Rwanda. Akaba mu cyumweru gishize yarabaye umunyapolitike wa mbere mu bari mu Rwanda watangaje ko aziyamamariza umwanya w'umukuru w'igihugu. Kuri telefoni dufite abandi bakunzi ba Radio Ijwi rya Amerika. Nshimiye Imana, mwiriwe neza.
Mwiriwe neza.
Uri hehe?
Ndi Kigali.
Ikibazo cyawe?
Ndi Kigali. kibazo ndi kubaza Franka. Yani hakubije kugenda agaruka kuvuga ngo umuriro ngo amazi meza. Mega yerekana ko ari politiki nziza y'abazanye. Ariko gusa bikini nibaza bose nanjye ubwanjye nshaka uwo mwanya ntabwo naza mbwira abantu ko ntagiye kubageza ibintu bikomeye kandi byiza. Urabona ikibazo u Rwanda nta kibazo cy'umuperezida wundi adari icyo kibazo dufite. Nta n'ikibazo dufite gihari. Icyo dufite umutekano w'abanyarwanda turawufite, iterambere rirahari, tuzi aho tuvuye n'aho tugeze ubu ngubu. Perezida Paul Kagame arahagije, arashoboye kandi nta kintu twamuburanye.
Urakoze Nshimiyimana Frank Habineza. Ngo mu byo abanyarwanda badakeneye muri iki gihe n'undi mukuru w'igihugu ngo uriho arahaje.
Abo baribesha cyane. Ntabwo ariko bimeze. Ni ukuvuga ngo twebwe twagaragaje yuko isekushinu itagombaga guhinduka kugira ngo iriya manda zibe zakongerwa. Ibyo twarabirwanyije ngo twagiye no mu rukiko rw'ikirenga tubigaragaza, ndetse no mu gutora oya hari abatoye oya barahari. Ndetse nk'uko nabisobanuye hari n'abandi batabashoboye gutora, hari n'abandi batoye ku gahato. Ni ukuvuga ngo turabizi yuko bose uko bivuga ntabwo ariko bose babyifuza. Yego hari ababyifuza gutyo, ariko hari n'abandi batabyifuza gutyo. Icyabikemura twese ni uko tutanga ibitekerezo byacu mu matora, ba bantu bacu bose bakavayo bose, noneho twatsinda ayo matora.
Urakoze. Reka dufate na Samuel. Mwiriwe neza.
Amahoro.
Uri hehe?
Ndi i Burundi.
Ikibazo cyawe?
Ikibazo cyanjye nashaka kubaza uyu mugabo. Aravuga ko ashaka guhiganirwa ikibanza cy'umukuru w'igihugu mu Rwanda. Ariko mu Rwanda hari ibibazo bitandukanye, impunzi nyinshi ziri hanze y'igihugu. Abanyarwanda benshi bakaba bavuga ngo barakunda Kagame nimba atari ibinyoma babesha Abanyarwanda. Nashaka kumubaza niki yiteguye guhindura kugira ngo impunzi ziri hanze zizere yuko azagira icyo zifashije igihe yoshika ku ntebe y'umukuru w'igihugu. Icya kabiri, niki ashobora kwizeza Abanyarwanda bari hagati mu gihugu bavuga yuko bakunda Perezida Kagame? Mbega wewe niyashikira intwaro agatwara cyane, biboneka gute ko azohava agira akarusho ku bandi babaye abakandida ku kibanza cy'umukuru w'igihugu? Abona yuko azohava ashikira inganji biciye kuki ko bavuga yuko atabwisanzure buhari?
Urakoze Samuel. Bwana Habineza, gerageza wandike ibyo bibazo mfate nibura abandi babiri hanyuma ubasubirize icyarimwe. Kasim, mwiriwe neza.
Mwiriwe neza. Etugenda.
Uri hehe?
Bujumbura mu Burundi.
Ikibazo cyawe?
Ukirize mutumire Frank Habineza.
Arakumva ikibazo.
Jewe ubwa mbere ndamubaza ikibazo cya mbere n'amakenga fise. Avuga ko atavuga rumwe na leta ihari ubu, hanyuma akavuga yuko kandi tukaba tubona ko ari mu Burundi. Hariho ijambo mwigeze gucisha ko ngaho mumwibutsa ibyo yavuze ashimira umukuru w'igihugu ngo nyine yateje imbere u Rwanda. Jewe kuma ikibazo cyanjye kijyanye n'amakenga, ubwo ndabiye ngaha mu gihugu cyacu mu Burundi hariho imigambwe, hariho abavuga ko batavuga rumwe na leta, ariko twebwe tuzita ngo kubera abo batahunze bari mu Burundi kandi bari no muri iyo leta nyine, bobo duca tubita ngo ni abari mu kwaha kwa leta. Abo leta yemera ko ari bo batavuga rumwe, sinibaza ko ari bo baba batavuga rumwe. None mu gihe uri ngaho mu Rwanda ukaba wemera ko leta hari ibyo yakoze byiza, hakaba n'ibindi udashima ari byo wovuga kuko woza guhindura, ubwo wewe ntiwoba uriko ucira inzira kugira ngo abatavuga rumwe na leta tuzi bari hanze yayo kugira ngo wewe uduhengere mu matora, inyuma y'amatora ayo ubwo ufite yose uvuga uti jewe ko nari nsanzwe nshima ibiganiro iterambere ryashyizweho n'umukuru w'igihugu Paul Kagame uti ndamuhaye amatora ndamuhaye amajwi nkuye mu matora hanyuma ikigira kabiri hariho
Kasim dufite abandi bantu kuri telefoni ikibazo cyawe kirumvikanye reka bwana Habineza agisubize hamwe n'icya Samuel bwana Habineza
Okay murakoze cyane wa mbere yabaje ku kibazo kijyanye n'impunzi ziri hanze y'u Rwanda icyo twakora kugira ngo tuzihumurize kugira ngo zibe zashobora kuba zagaruka mu Rwanda icyo kino muri gahunda ya politiki y'ishyaka ryacu ko tuzareba uburyo tukemura ikibazo cya burundu kijyanye n'impunzi ndetse murabizi no mu mishi ishize niyo na mpamvu twari twasabiye ko n'umwami w'u Rwanda leta yamwemerera akagaruka igihe yari akiri muzima mwami Kigeli twasabaga yuko yagaruka ndetse agafasha n'umukunga abanyarwanda nubwo bitakunze ariko ibyo byose twagaragazaga yuko byari gufasha kugira ngo ikibazo cy'impunzi kibe cyarangira ndetse tuganira nazo na nyinshi cyane twaganiriye nazo ndetse nanjye nabaye impunzi abo batabizi mu 2010 ishyaka ryacu rimaze kugira ibibazo bikomeye cyane nahungiye mu gihugu cya Suwede ku mugabane w'Uburayi aho namaze imyaka ibiri mbere ko nsubira mu Rwanda arizo mpunzi nabanye nazo nanjye nabayeyo narabibonye nubwo byari ubwa kabiri kuko navukiye no mu bundi mu buhunzi mu Bugande ariko ubwo muri Suwede nari ndi mukuru nibwo nashoboye kubisobanukira neza kurushaho ni ukuvuga ngo ikibazo cy'impunzi tuzagikemura ari uko tushizeho demokarasi isesuye abantu bashobora kwishyira bakizana bagatanga ibitekerezo byabo batikanga aho ubutabera bubereye atari ubutabera umuntu yatinya ati mfite icyaha ariko ugasanga icyaha kiba kibaye politiki kandi kitari icya politiki ibyo byose tuzashyiraho ayo mategeko dushyiraho kuhuza inzego zikore neza akazi kazo nk'uko byemewe n'amategeko ku buryo nta muntu ugomba guhohotera undi kubera umuntu yava muri igihugu cyose cyapa yaba ari Zambia yaba ari hari i Burayi akaza yumva ko niba afite icyaha azajya nawe atafite icyaha nta kibazo azagira ibyo tuzabikora kandi biri muri gahunda yacu y'ishyaka icyari n'ubwisanzure bw'abantu bari mu Rwanda niba bizatwe twebwe n'ubundi nk'uko mvuze ntabwo bizaba byoroshye n'ubundi duhura n'ibibazo buri gihe cyose ariko twebwe tubahiriza amategeko uko ameze tukayubahiriza nicyo tuzakoresha tuzubahiriza amategeko kandi niba hari abantu bazagungana n'amategeko nabo tuzajya tubarega nabo mu zindi nzego zigomba kurerwamo cyane cyane inzego z'ubutabera kugira ngo zibe nazo zadufashe so ndumva ntabwo wavuga ngo kampanye ziba zoroshye ntabwo ziba zoroshye ariko tuzakora ibishoboka byose tubahiriza amategeko kundi umuntu wari uvuze ku icyo kibazo kindi kijyanye ngo nabo bavuga ngo bari mu kwakwa leta ndumva muri politike aho amashaka mu bwoko bubiri aba amashaka ari muri opozisiyo akabona amashaka ari muri muvanse y'ubutegetsi tuvuga ngo ari ku ruhande rw'ubutegetsi nari muri opozisiyo nuvuga ngo yishaka itari muri mu butegetsi itaviri muri guverinoma ntabwo riba riri muri opozisiyo niko biba bimeze nuvuga ngo amashaka ari muri mu butegetsi mu Rwanda arazwi ndetse afite n'imyanya ndetse n'andi abivuga ku mugaragaro ko ashyigikiye Perezida Kagame na gahunda ziwe aya mashaka byose birazwi nuvuga ngo ari muri muvanze ari muri opozisiyo mu Rwanda kugeza ubu ibyemewe n'amategeko yacu yaje kwemera mu myaka itatu ishize nkuko tubivuze nuvuga ngo ni ibintu bigaragara nayo mpamvu cyaba ari igisebo gikomeye cyane n'ishyaka rimwe n'amategeko ya mbere ya opozisiyo mbere y'uko n'abandi bagize n'ibibazo nyuma mbere yacu tuvuge ngo twareka kujya amatora kuko ngo twatinye ibyo bavuga ni ukuvuga ngo twaba dusebeje igihugu cyacu cyangwa se n'ishyaka ryacu ndetse n'abafite icyizere espoir y'uko mu Rwanda hazabaho opozisiyo ishobora kuba yafata n'ubutegetsi opozisiyo ariko y'amahoro atari ya opozisiyo iza gusenya ibyakozwe ni ukuvuga ngo gushima ibyakozwe ukakora ibitakozwe ntabwo ari ugusembwa ahubwo ni wo musingi kuko ntabwo waza uza gusenya byose iby'abandi bakoze uvuge ngo nawe muri Amerika murabibona ishyaka riraza rikavuga n'imigambi yabyo ariko ntabwo rijya risenya ibyakozwe ndumva iyo gahunda twese niyo turimo kandi tuzabigeraho
urakoze cyane bwana Frank Habineza umuyobozi w'ishyaka riharanira demokarasi no kurengera ibidukikije Green Party mu Rwanda kuri telefoni dufite abandi bakunzi ba Radio Ijwi rya Amerika Noah mwiriwe neza uri hehe
ndi i Kigali
ikibazo cyawe
nagira ngo mubaze muri ayo mashyaka 30 yoyi ahanira ibidukikije n'ayahe ari ku butegetsi
nicyo kibazo cyawe
icyo nicyo kibazo nari mfite
urakoze cyane Noah reka dufate na Valence mwiriwe gerageza uzamura ijwi ryawe Valence uri hehe
Ndi mu Rwanda muburasirazuba Ingoma.
Ikibazo cya
Genda jambaze na kwa Dr. Frank Habineza. Nibyo kuri urebye kuva FPR kuva intambara y'u Rwanda yatangira kugeza ubu ngubu ubona yaragiye yigaruza imitima y'abanyarwanda cyane bose. Ku buryo urebye nk'umuntu uri mu Rwanda ubona ko abantu benshi bayiyumvamo kubera ibikorwa byiza agiye ikora ibagezaho, bakaba banashaka no gushyigikira n'umurongo irimo ku buryo bakomeza muri uwo murongo igakomeza ikabateza imbere. None ibyo nagira umubaze rero we ingufu yumva afite zo kugira ngo azaza abashe guhangana n'umuryango wa FPR kugira ngo nabo abone abayoboke ashobora kumutora akaba perezida mwiza.
Urakoze Valence Ingoma mu burasirazuba bw'u Rwanda. Bwana Habineza, gerageza usubize ibyo bibazo uko ari bibiri.
Okay, murakoze cyane. Wa mbere abajije ati nihe amashaka yacu ari ku butegetsi? Icyo nasobanura cya mbere kuba ku butegetsi ntabwo ari kuba kuri perezida wa Repubulika gusa, kuba ku butegetsi ni kuba ishaka riba rifite abantu mu nteko ishinga amategeko, ni uko riba rifite ba meya abari mu nzego z'ibanze batowe, ni uko riba rifite imyanya muri guverinoma, ni uko ishaka riba ku butegetsi. Ni ukuvuga ngo muri aya mashaka twavuga yuko muri Madagascar ishaka ryacu riri mu butegetsi, riri mu nteko ishinga amategeko, ndetse muri Congo Kinshasa naho barimo mu nteko, ndetse bo babaye n'abaminisitiri. Muri Senegal twari dufitemo mu minsi ishize yari ari na minisitiri, muri Burkina Faso ni uko mu nteko ishinga amategeko, muri za Mali barimo, muri guverinoma, muri za Niger barimo, wariba n'ejo bundi muri Egypte, muri Misiri nabo bari barimo, ubu muri aka kanya muri Maroko barimo mu nteko ishinga amategeko, twareba muri Zambia hari abarimo, muri El Maurice barimo. Nduvuga ngo ni henshi cyane ahagiye haba za success zitandukanye rwose.
Ngira ngo icyo yashakaga kubaza wenda ni ukumenya niba hari umukuru w'igihugu uwo mu ishyaka riharanira ibidukikije.
Icyo nzi ko umukanda wiyamamaje muri Burkina Faso ntabwo yatsinze mu mwaka ushize, ariko no muri Madagascar kandida perezida ntabwo yatsinze ariko babonye abadepite benshi cyane. Nduvuga ngo abantu bagenda amashaka agenda yiyubaka, ariko yiyamamaza bitewe n'uko agenda abagituraje bagira icyizere. Natwe turabizi yuko tuzagirirwa icyizere. Bijyanye n'ingufu twaba dufite kubangana na FPR, ingufu zacu zijyanye n'ibitekerezo byacu, dufite ibitekerezo byubaka u Rwanda, ibitekerezo bitanga icyizere, bitanga ihumure ku Banyarwanda kandi byunga Abanyarwanda. Ni ukuvuga ngo ibitekerezo byacu bizakura abantu mu bukene, bizazana demokarasi isesuye, buri muntu wese iyo bita demokarasi participative, buri muntu wese yumva afitemo uruhare. Ibitekerezo byacu dufite n'abantu baduhagarariye mu gihugu, nk'uko navuze mu turere twose dufite abantu barahari, ndetse dufite n'abandi batushyigikiye benshi cyane bose mu gihugu barahari, ndetse n'abanyarwanda bose bari hanze y'igihugu bose baradushyigikiye. Ni ukuvuga ngo izo ngufu zirahari, ntabwo twavuga ngo turitinye.
Bwana Habineza, gutangaza ko uri umukandida w'ishyaka runaka ku mwanya w'umukuru w'igihugu ni kimwe, ariko kugira ngo uzemezwe na komisiyo y'igihugu y'amatora nabyo ni ibindi. Ese wumva ufite ibihagije byose ku buryo uzemezwa mu buryo bworoshye na komisiyo y'igihugu y'amatora?
Ndumva ubu twebwe mu byo bigomba gukorwa harimo nuko iyo kongere y'igihugu igomba guterana kandi izaterana vuba. Ndumva mu bintu bisabwa n'ishaka harimo icyo kiri mu bintu by'ibanze. Mu bindi bisabwa ni ukuba umuntu ari umunyarwanda, ibyo ndumva mbifite ndi umunyarwanda n'ibyangombwa birahari. Ibindi bisabwa ni ukuba umuntu atarafungwa, ibyo sindafungwaho birenze amezi atandatu, ibyo nabyo birahari. Mbere twabisaba akazi judiciaire nyuma zazisaba. Ni ukuvuga ngo ibyangombwa bisabwa ntabwo twabibura, icyangombwa nuko twatubahirije amategeko, iyo ntabwo byabura.
Iyi mwumva ni radio Ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ikiganiro ni muri Sanga muri studio ya Karindwi, muri kumwe nanjye Edi Rwema. Kuri telefone dufite Adele. Mwiriwe neza.
Mwiriwe neza Edi.
Ikibazo cyawe magambo make.
Muri Sanze ntarandiriye mwamfashe ntari ku radio, sinzi ko mwongira kuri sitire umutwe w'ikiganiro.
Uyu munsi turavugana na Bwana Frank Habineza watangaje ko azaharanira umwanya w'umukuru w'igihugu mu matora y'umukuru w'igihugu mu Rwanda.
Okay. Hama nagomba ubwa mbere ntangure guhama hije uwo nyakubahwa agomba guhiganwa n'uriya Paul Kagame. Hanyuma nkanamwifuriza gutsinda ariko nubwo yotsinda arondera inyungu z'abanyagihugu ntarondera inyungu ziwe nkuko tubibona hamwe n'ahandi.
Urakoze cyane ya Delay. Reka dufate na Abdallah. Mwiriwe neza.
Mwiriwe neza.
Uri hehe Abdallah?
Ndi mu Rwanda.
Ikibazo cyawe?
Ikibazo cyanjye ndagira ngo aba bantu bavuga ngo baje kwiyamamaza nko Frank Habineza inkuru zihari mu Rwanda ngo ni uko azaha inka z'inzungu buri munyarwanda eshanu. Ndagira ngo mubaze Leta ibitsa amafaranga angahe ku buryo abaye umuyobozi izo nk'eshanu yazibonera buri munyarwanda, kuko n'imwe yagira inka isangwa hano usanga ntabwo ari buri munyarwanda uhita cyara abanyarwanda bake batoranwa bazigenerwa, bivuze ngo buri munyarwanda ntabwo yayigira aramutse yayigira koko yayihaba. Ariko ndagira ngo mbibutse yuko ibyo byo kwemera ngo baha abanyarwanda buri kintu batubwire n'aho babikura tubibona, atari ukuvuga ngo twatangiye twatangiye zo batazatubwira ati n'imvura tuzayisanga kugira ngo abantu batagendera mu kigare batange imigabo n'imigambi berekana ibintu byava. Ntabwo nka bizeno yuje kwireba mu makompyuta uko bayishushanya mu Rwanda uko rwatugombye kuba ari umuze, ntabwo ariko bimeze uyu munsi. Bavuga ibintu bashoboye turabizi ko ari abana b'abantu, naho kuvuga ibintu batanga ubusha n'Imana ntabwo ari byiza buryo utarigeze abenegihugu bashobora kuvuga bati byawe undi yaratubeshye yarabiriye kandi utarabiriye nta nuko warakoze n'ibishoboka byose, bavuga ibishoboka kabisa.
Urakoze cyane Abdallah. Reka mfate undi muntu wa nyuma, hanyuma Frank Habineza basubiriza rimwe. Ntahangwa mwiriwe neza.
Ni Karangwa, si Ntahangwa.
Karangwa umbabarire, uri hehe?
Ndi muri Canada.
Ikibazo cya
be nagomba uwo mushinga ntahe Habineza atubwire icyo azaza arusha abandi bakandida b'abanyarwanda tutagiri bagerageje kuzana stadiri ibitekerezo byabo ntibyahitawe n'iki gishasha vraiment azanye gikomeye kimwereka ko ashobora kwemererwa guhangana na Kagame kandi akamutsinda.
Urakoze Karangwa. Bwana Habineza, mu magambo make cyane dusigaranye umwanya muto.
Icyambere ku wavuze ko tuzarondera inyungu z'abanyarwanda, ibyo nibyo tuzarondera inyungu z'abanyagihugu kandi ibyo nibyo biri muri gahunda zacu, abo tuzakorera inyungu z'abandi batari abanyarwanda. Kubaza ngo se dufite amafaranga angahe, ibyo tuzabigaragaza mu migabo n'imigambi yacu n'ikitangaza tuzabagaragariza uburyo tuzakemura ibibazo bitandukanye. Ariko nkuko twavuze yuko twebwe tuzibanda cyane ku bitekerezo byacu dushaka ibyo tuzakora, ndetse turebe n'ibindi bitakozwe bigomba gukorwa nabyo tubigaragaze bitanga ibisubizo byabo. Kuri uyu ubajije bwa nyuma tuse n'iki turusha abandi, icyo turusha abandi ni uko ishyaka ryacu ryemewe n'amategeko. Mu bandi bashatse kwiyamamaza uretse umwe wari wemewe n'amategeko, ishyaka yari yaje kugira ibibazo, ariko abandi ntabwo wari bafite amashaka bazaga ku giti cyabo. Icyo nicyo tubarusha, ishyaka ryacu ryemewe n'amategeko riri mu Rwanda, rimaze imyaka 7 riri mu Rwanda, nubwo ari itatu ryemewe, nubwo ngo tufite icyo turusha abandi. Ubu twebwe turabyemerewe n'amategeko ko ishyaka rishobora gutanga umukandida, kandi inzira zishaka gutanga umukandida ziroroshye kurusha z'umuntu ku giti cyo gutanga umukandida. Gusa kujya mu ishyaka ribeho biragoye cyane, ibyo twabiciyemo byose experience twayifite. Ikindi turi abanyarwanda, tufite abanyamuryango b'abanyarwanda benshi mu gihugu hose, tufite inzego. Nuvuga ngo ntabwo ndi kwivugira, ndavugira abanyarwanda batandukanye benshi cyane mu gihugu cyose, abari hanze ndetse n'abari hanze, abari hanze y'u Rwanda n'abari mu gihugu hose ndabavugira. Nuvuga ngo ibyo turabirusha abandi batandukanye.
Urakoze Bwana Habineza. Reka dufate na Emmanuel. Mwirwe neza Emmanuel, uranyuva?
Ndabumva.
Uri hehe?
Ndi Kigali mu Rwanda.
Ikibazo cyawe?
Ambo nge nta kibazo mfite, gusa nashaka gushimira Frank Habineza ku gitekerezo cyiza yagize, kuko urebye imyaka 20 ishize mu bantu bose itegeko nshinga ry'igihugu cyacu ritwemerera kugira ngo tube cyangwa se habe hari abantu basimbura perezida wa repubulika igihe agize ikibazo igihe adashoboye gukomeza kuyobora igihugu ngubu murazi ko itegeko nshinga ryemerera kuba perezida wa sena yamusimbura batabonetse perezida w'abadepite abatabonetse minisitiri w'intebe ariko muri abo bose iyo timu yose imaze imyaka ikorana na perezida bavuze ko nta cyizere gifitiye kuba bashobora kuba basimbura perezida wa repubulika ariyo mpamvu banabisabye ngo abanyarwanda babyemeze babe yakomeza kuyobora igihugu ariko kuba Frank Habineza utari perezida wa sena utari perezida w'abadepite afata icyo cyemezo akaba atangaje ko ashobora kuba umukandida ashobora kuyobora abanyarwanda reka tureke kuvuga ati ndashoboye kuko dufite abo badogiteri abo baprofeseri bagize batagaragaje ko iyo myanya n'amategeko abemerera kuba basimbura perezida ko batayimerewe bareke rero Frank Habineza Vurema perisitasiyo kandi ijwi ryanjye njyewe ndari twemereye nzagutora Vurema ndabashimye kandi mukomeze tuba ari inyuma abanyarwanda naho abandi bavuga ngo ndabitekerezo ndaki ambo buri wese afite uko abyumva gusa we nabivuge ku giti cyiwe ariko twembe turashimye cyane Vurema Frank Habineza perisitasiyo icyo ni cyo gitekerezo cyane
urakoze cyane Emmanuel Bwana Habineza umaze kubona ijwi rya mbere
urakoze cyane kandi ntabwo ari wenyine abanyarwanda benshi cyane baradushyigikiye kandi benshi barabyumva twigiriye icyizere twabwiye abantu yuko ntabwo bishoboka yuko bavuga ngo umuntu umwe wenyine ushobora kuba yayobora igihugu wenyine ntabwo bishoboka ni ukuvuga ngo turabyumva ko bishoboka kandi bizakunda icyo tubasaba gusa ni uko batugira inama aho tuba twakoshe twakosore ariko ibitekerezo tutari bifite bizima kandi ibitekerezo nibyo byobora igihugu
urakoze reka dufate umukunzi wa radiyo ijwi rya Amerika wa nyuma Faustin mwiriwe neza
mwiriwe neza
ikibazo cyawe magambo make cyane
yewe icyo ikibazo jenerali ifise halo
ndakumva
Je nagira mvuge ko ibyo byo mukandida yaraye atangaje mu ico gihugu cy'u Rwanda ko giye kwitoza ugire ngo mu matora y'umukuru w'igihugu agiye kuba ngaho mu ico gihugu cy'u Rwanda
ikibazo cyawe ni ikihe
Je nagira mvuze none arabona yuko afise ububasha bwo gutsinda Kagame burya Kagame ntiwabona yuko naho yogomba kwitoza wenyine atawundi muntu yoza muje imbere umaze kubona ukuntu yahinduye ibwirirwa shingiro bitamugoye ariko abandi bakuru b'ibihugu bibanza kubagora jewe uwo mukandida je sinona mwizeza yuko ego nagende kugira ihiganwa ntihabeho umuntu yuko umukinyi wajya mu kibuga wenyine tubifate nk'ujya mu kinyabagiye mu kibuga wenyine agacatera forfata abanje gukina nagende bikine na Kagame sibona ukuntu agiye gutsinda Kagame kweri
urakoze Foste Bwana Habineza subiza icyo kibazo unasoza ubutumwa ufitiye abakunzi bawe abakunzi b'ishyaka mubereye umuyobozi rirengera uwidukikije
yego nibyo ndavuga ndabyumvise biragaragara nyine ko bitoroshye mu Rwanda ni nayo mpamvu twatangije ishyaka ya opozisiyo twayitangije yuko twabonaga ibintu bitameze neza mu Rwanda iyo ibintu byariko bimeze neza ntabwo twari gutangira ishyaka ritavuga rumwe na leta twayitangije yuko twabonaga ibintu bitameze neza kandi tukumva yuko tugomba kubikosora tuciye mu nzira zimwe n'amategeko muri iyo nzira imwe ni mu matora ni ukuvuga ngo niho dufite ubushobozi kuba twagira ibitekerezo tukabitanga abantu bakabyumva tukaba twahindura ibyo bintu ni ukuvuga ngo buri muntu wese wumva ko ibintu bitameze neza akazicecekera akazaza gutora gusa buhumyi bizabe bimureba ni ukuvuga ngo buri muntu wese wumva ko ibintu bigomba guhinduka agomba kuba ibintu byiza igihe kirageze yuko dukora tujya muri demokarasi isesuye igihe kirageze yuko abantu biyumvamo yuko twese dufite ubushobozi katari umuntu umwe wese ufite ubushobozi igihe kirageze ni ukuvuga ngo ntihagire ukuvuga ngo ni ukujyamo gusa kujya mu matora gusa twagiyemo tubitekerejeho kandi tumva ko bishoboka kuko igihugu ni cyacu inzego zirahari iyo ari igisirikare cyacu twese ari igipolisi cyacu twese ari inzego z'umutekano zacu twese z'abanyarwanda ni ukuvuga ngo nta mpamvu yatubuza kuba twajya mu matora kandi twe twatsinda
Frank Habineza turagushimiye cyane kano kanya wa High Radio ijwi rya Amerika wakoze cyane
Murakoze cyane namwe turabashimiye cyane.
Nshimire namwe nshuti mwese mwagize uruhare muri kino kiganiro. Nshimire engineer wadufashije mu buhanga bw'ibyuma na Fatuma Alimas Kalala wadufashije kwegeranya kino kiganiro muri studio ya Karindwi. Mwari kumwe nangiye Edirwema. Mukomeze muryoherwe n'ibiganiro bya Radio Ijwi rya Amerika.